mo onon ko men kettini habaruji ko sukabe ummatore di nyande alal nonni ko min ummu umaru hawtade abdul mumuni ali nyalli yottintomo abdul mumuni jangonda
jamni wala kay ummu habar yudi gaddude alal wanda ga hettinantobe
abdul mumuni hande min jahatana ciota ko ummatore lamni nokkure den nonni nabi e wuro gon dundo gam barke mawludi hano tariki men hande halatana do suka debbo nonni nantinowo dengal ingilisi falila adamu on nanan tariki makko hantorde min gaddan filla pirtol balli
alal gal en dan non mawludu ciota dalila o dundi ummatore cakantararde en dan ni to wude lamnude hubere ciota de en dan
fedde de commune on nonni ko sukabe ummatore wuro ciota nonni be gaddi ballakaaji mabbe nani famaka halidu kalidu mburayma kan woni horejo fedde sukabe ummatore nani famaka o fantini jaadimi no barham hasmi
grasa jom sababu bot mawludu o ko yidi wadi de leedi amin ciota wadi ko mina sukabe ummatore min adi aaji wude wuro ngo fudu do labi mawdin ko himbe tokkata ko watta werbe amin garobe e batungu heba warira no hidiri lamdo yettama sanne gam sukabe ummatore wuro ngom wari sanne walludemi wakkati fu min don gollida e mabbe
avec la jeunesse
zander hano bonon daaji yuko diyan dan waddi nonni ko wobbe diyan dan wadanibe hano bonon da waddi sukabe ummatore de commune nayabo der wuro hano zander nonni be pirti hano lawol ko tefugo balla nonni ko wallata himbe be diyan dan wadani bonon da
fa hande be gadi dum gam wallirde be diyele de en den nyaami en kettino ko mustafa mamma sani waddi
imo famana e gollal ngal o woni gol wadana suka ummatore mo arondi sama na yabo e wallirde renugol nimbe be fi bonandaji ndiyam hewti abdu musa abubakar horeje committee kaljide sigilaji der fedde savar suka be ummatore arondi sama na yabo nani kowin
c'est sinistre sont vraiment
himbe be ko diam en nyaami no tawade satar maaji kewdi ibe kaja balla himbe sanni suka be ummatore mo arondi sama na yabo be ummake e dari wadude balla mabbe fu ko watta min itti laabi ko watta diyam dan witto kabe ummatore be gaddi bawde mabbe fu ko watta himbe be heba ko yerno
dj par cette même jeunesse
ngam hebande mo sala fedde sawara sukabe ummatore singi committee kawjido waddude balla gaaji ille jeegon lewru septembre jabbindudu ngam hawrude ceede wallude nimbe be bonondaji ndiyam hewti kettine abdu son alla laminu horeje o committee
on a lancé
don gatta dandi himbe leedi din fu be gadda balle mabbe fu se nyamdu no kolti ceede na irim min kokki lambaji do ko himbe wota lildi lambaji din cappande jeetati e tati cappande joyi e jeegom cappande jeenayi e nayi cappande joyi e jeegom moyon fu no andi ko balludo tawado dira satorma ma mi heban baraji himbe leedi din fu babo wadda balle mabbe
de contribuer
ame cintede do ni yole mawde kebaade e der wakkati bittido ter zender yaade der sengoji leedi ni cherndi wadi bonandaji kewdi dun do wadi kono wajibi non sukabe ummatore cowa bawde e waddude balla gaaji mu en yaade to benimbe
umu en jaha yonketon en danni agade stondouni fa handen do ardegal ade commune ciro e dabaga uriport muriyam matasa mu ciro zerin on danni asawi bittido en danni be gaddi sigila yilaru firtude ko esarobe do gattul cukabe robe lokote accude sukabe robe dun jangate minde jandeji mabbe
non non jati abdul muni sigila o do ni horebe be mani ano sigila o nani famaka abdurrahman mohammed horejo didabo kawjido e hawju meri kirozerin nani famako o fantini ahmed fellam
nous avons été
min noddama min gara to hawrinde ko sukabe ummatore mo leddi kirozerin gadi do yewtereji pittol ko himbe do gattol sukabe ummatore e jande lekkol fudu sukabe rewbe hakke non ko sukabe ummatore worbe e rewbe fu no hani darnani hawrinde non ko no wodi mana sanne dum wadi ko min adi adi wallude sukabe ummatore be fudu sarobe sukabe ummatore be gatta sukabe mabbe e jande lekkol
accompagner à l'école
en natan der filla hano tariki men mo nyande alal fu de min kaltana dow suka debbo e kintino wonon hala english farila adamu
waddi dun fa hande o mo wallira ummatore de den ni andeno tukira hebude gollal en kettino tariki makko ko habibu garba waddi
farila adamu o suka debbo non jon dubi chapande tati e didi o do e kintitana na nimbe dengal angelere o juddo danejo inna sukabe dido hande ni hano makko no tidi der nyame farila walla suka sukaɓe ummatore nanude ɗemgal angelere.
Waɗan duuɓi jeetati hannde miɗo waɗana himɓe ekkintinoje ɗerol tefude golle inglishire. Wakkati fuu dow himɓe no gara ƴamude waɗanede ekkintinoje ɗe enda.
Grâce à ta formation.
Hunde ko wattuno nder ɓerde makko Illu Cukaku woni naatude nder gollal ondere wallitidde nimɓe. Nde ko suka debbo yehi naato janginol ɗengal angelere licence.
Wakkati mi fotti jangino an go yahude nder sigila bi'eteɗo ISP emo yiɗi golle makko sanne, ngam kanko lewo fuu balɗe sappo o adata o yaha France ekkintinoyde woɓɓe. Dow golle makko mi tuugi winnude ɗerol timminde jannde an, ni waɗi ko ɗengal inglishire naati ɓerne
de la langue anglaise en général.
Hande mbako emo heɓa humtirde haaje makko e ngal gollal nantinde nimɓe angelere imo wallita du nimɓe nder golleji kewɗi.
Nafakkaji ɗimi heɓi ɗi de'ata wallirde goɗɗo baraji muɗum no kewi. Hannen isaɗi mi naata dersa rusi mi fotta e mo gaɗanmi ekkintinoje fuu du komi yehi rartude miɗo heɓa ɗum. Ba ceede ɗeɓe joɓata neɗɗo waɗanaɓe ekkintinoje nafakka non.
Sukaɓe ummatore ɓe okkintini kolli weltare mu'i e no jetta du
fadilatu. No niɗɗo noon ko e battu joɗe kalen ko o waɗanimin waɗi ko andumomi. Ko welika e makko sanne woni imo andi no o watta ko sani imo yewtida e himɓe fuu paama law andal ngal ko o woni imo hokka himɓe, ngam makko himɓe ko ɗuuɗi ko wawi angelere.
Imo watta dande yaade e sukaɓe ummatore kokka sembe e kulle ɗe yonkiji mu'en jiɗi.
Ummo har ko darata duni fa hannden fijoji coñol ɓalli meɗen ni hannden so kettinoɗen ko Oumaru Hammad janganta en.
Jimma leyɗe Afrika jaaɗe to fijoji firtol ɓalli ko nimɓe larɗuɓe no mbar jaariji lasoji tati e tati ɗe leyɗe keɓi ko laati nogay e tati on fuu no ɗi kanŋe noon e fijo wango Paris hantugo jeetati lewru septembre. Ɗe leyɗe keɓi yaadu yeeso seɗɗa no anda nder mbar jaariji capanɗe jeenayi e jeenayi keɓaɗi nder duuɓi ɗi ujunaji ɗiɗi e sappo e jeego tenda Rio Janeiro leydi Brésil. Leyɗe Afrika ɗe ɓadake ɗum nder mbar jaariji keɓaɗi ɗi nogay e tati on ko kanŋe noon sappo e joyi ɗito du ko cardi noon nogay e joyi ɗito du ko jamdi kireri noon. Ko o batu wanno Japon leyɗe Afrika ɗiɗe mboɗɗi leyɗe ɗe to ko laati Chine kan woni hoore Grande Bretagne ni ko leydi Amérique. Leydi Afrika kendi yaadu yeeso kan woni Algérie laatindi warana nogay e joyaɓo nder leyɗe duniyaru e heɓude mbar jaariji sappo e go'o ko laati jeego on fuu no ko kanŋe non.
Womin darnanta on habaruji ko sukaɓe ummatore seeɗa lamɗo hollimin jeɗɗire warore min gaddan habaruji gon kerten to jaam hirti.